waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
kalab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhagaysanaysaan. Waa maalin khamiisa bisha maarsna ay tahay shan sanadka 2020-ka. wararkana waxaa ugu waaweyn: dowladda Australia oo mamnuucday dadka ka imanaya dalka koonfurta Kuuriya iyadoo weli laga cabsababo xanuunka sii faafaya ee COVID-19 loo bixiyey, iyo Ukraine oo yeelatay ra-iisul wasaare cusub. Australia ayaa ka mamnuucday dadka ka imanaya koonfurta Kuuriya inay dalka soo galaan. Waxay sidoo kale baaritaano dheeraad ah ku soo rogeysaa dadka ka imanaya dalka Talyaaniga. Koonfurta Kuuriya iyo Talyaaniga ayaa ah labada dal ee sida xun uu haleelay xanuunka coronavirus. Awaamiirtan cusub ayaa waxay daba socdeen xayiraado hore loo saaray dadka ka imanaya dhulweynaha China iyo dalka Iran. Ra-iisul wasaare Scott Morrison ayaa sheegay in mamnuucidda gabi ahaanba la mamnuucayo dadka ka imanaya Jamhuuriyadda Kuuriya ay lagama maarmaan tahay marka la eego, buu yiri, tirada dadka dalkaasi ka yimaada oo soo gala Australia.
We have about 5 times, in fact just over that, 5 times the number of people coming from Korea than we do coming from Italy.
Dadka nooga yimaada Kuuriya waxay 5 jeer ka badan yihiin kuwa ka yimaada dalka Talyaaniga. Arrinta kalena waa in Talyaanigu ku xiran yahay guud ahaan Yurub inteeda kale. Isha ayaanu ku haynaynaa waxa ka socda halkaas maalmaha iyo asbuucyada soo socda, ayuu yiri ra-iisul wasaaruhu. Talyaaniga ayaa gebi ahaanba xiray iskuullada iyo jaamacadaha ilaa 15-ka bishan Maarso, kadib xanuunka coronavirus oo sii fidaya. Ugu yaraan 107 qof ayaa xanuunka ugu dhintay Talyaaniga, waana dalka ugu dhimasho badan marka laga reebo China. 8.4 million oo ardaya ayuu go'aankan iskuullada lagu xiraya saameynayaa. Wasiiradda waxbarashada dalka Talyaaniga, Luzia Azzolina, ayaa sheegtay inay rajaynayso in ardada ay waxbarashadooda qaar ka qaataan dhanka internetka ama online-ka inta iskuulladu xiran yihiin.
Per il governo non è stata una decisione semplice.
I know that it is a decision that will have an impact.
Waa ogahay in go'aankan uu saameyn yeelanayo. Wasiir waxbarasho ahaan, waxaan dabcan rajaynayaa in ardadu sida ugu dhaqsaha badan ugu laabtaan iskuulladooda. Waxaana aad uga shaqaynaynaa in ardadaasu inta iskuulku xiran yihiin qaarkood ay waxbarashadooda sii wadan karaan. 53 qof ayaa xanuunka coronavirus laga helay dalkan Australia ilaa iyo hadda, iyadoo 2 ka mid dadkaasi ay u dhinteen. Caabuqan ayaa ku dhacay dad kale jooga ilaa 80 dal, iyadoo 95,000 oo qof uu xanuunkani ku dhacay, waxaana u dhintay guud ahaan adduunka oo dhan 3,210 qof. Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inuu doonayo inuu shacabka Mareykanka mideeyo, taasoo qayb ka ah dadaalka uu ku doonayo inuu noqdo musharaxa xisbiga Demokraatiga. Joe Biden ayaa ku guuleystay 10 ka mid ah 14 gobol oo loo tartamayay maalinta loo bixiyey Super Tuesday oo ah talaadadii la soo dhaafay. Isaga iyo Bernie Sanders ayaa hadda ah labada musharax ee ugu cadcad ama ugu dambeeya ee u tartamaya musharaxnimada xisbigooda. Duqii hore ee magaalada New York, Michael Bloomberg ayaa tartanka ka haray, wuxuuna taageeray Joe Biden. Joe Biden ayaa sheegay inuu tartanka madaxweyne u galay si uu u mideeyo dalka, taasina ay tahay tan u diirada saarayo.
We're going to bring together all Americans, and we did that, we showed that last night, regardless of your race, your gender, whether you have a disability, your ethnicity, Democrats, Republicans, independents, a very stripe.
Waynu isu keenaynaa dhammaan shacabka, waana sameynaa, ayuu yiri. Taas xalay ayaanu muujinay: midabkaad doonta aad lahaatid, jinsiyaddaad doonta noqo, curyaan ama qof aan curyaan ahayn, meeshaad doonta ka ima adduunka, Demokraati ahow ama qof madax bannaan, waa iga dhab, buu yiri. Waa inaannu israacno si aan u guulaysano, waa inaan shacabka midayno, waana sababtaastaan u galay tartanka markii horeba. Waxay ahayd, buu yiri, inaan dalkoo dhan midayno. Dalka Ukraine ayaa yeeshay ra-iisul wasaare cusub. Baarlamaanka dalkaas ayaa aqbalay is-casilaada Oleski Honkarg oo 35 jir ahaa, kadib 6 bilood oo uu xilkaasi hayay. Waxaana bedelay ku-xigeenkiisii Denis Shmyhal oo 44 jir. Mr. Zelensky oo ah madaxweynaha ayaa sheegay in Ukraine ay qaladaad gashay, laakiin hore loo soconayo, gaar ahaan markay noqoto dagaalka looga soo horjeedo kooxda goonigoosadka ee Ruushku taageero ee gobolka bariga ee Donbass. saadaasha hawada Brita oo jimcaana magaalada Beedqab qayb ahaan daruur weeye 27 digrii, Adelaide qayb ahaan daruur 24, Melbourne xoogaa roobaba 19, magaalada Sydneyna waxoogaa roobab 28, halka Brisbane sidoo kale roobab iyo waliba dabeylo culus la filayo 32 si gaarisa. Intaasna waxaan ku soo gabagabeynaynaa wararkeenii maanta oo ah Khamiis bisha Maarso 2025. Magacaygu waa Xasan Jaamac.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.